najimsafi.com.
Classic music.
Come on.
Watu wananiogopa when I come around. Najua mziki mkubwa Shade Sirida. Zako wananiogopa when I come around. Najua mziki mnene Shade Sirida. I shoot them stars when I'm dropping bars. Niko Pluto, niko Mars. Wezi kunipandia kwa ngazi. Sasa wewe kasa kujizima data, kumtishia papa. Wona jua mi monster. Saujuu kusoma si hata picha na kuambia. Nime update system yangu hawezi kuingia. Nime upgrade lifestyle mpaka teknolojia. Na nime change sana jiandaa kisaikolojia. Penda tano nichukia. You're welcome here my dear. I don't have a chair for you. Mtakari ya jambia. Chukua kamba ujinyongi ya uvidonge na kuandalia. Kama chonde usiponde na kupasma la bandia. Galisha zima deriva na nikamye shabia. Uvila kichina na kuwa kama vile natania. Sauju kusoma si hata piche na kuambia. Nime update system yangu hawezi kuingia. Nime upgrade lifestyle mpaka teknolojia. Nime change sana jiandaa kisaikolojia.